zinalinyatwa pachiyambi wetakumbukira kuti unditenge unavutikira chitabwera kwatiwe kukakamira koma pano you've changed anza kwambiri mbiri nendina wakana ankabwera mfundo zao za chibwana unandiuza nendikala namba one now you playing games ninganyadira ineo madalira iweo bakululazi zanga mazifira ineo pano zantu ena masirira ineo just cause you change. Wanji ufuna dzuwa likabwera ukufuna ntuzi. Wanji ufuna mvula ikagwa ukudana nematope. Wanji unkandifuna ngatunkadziwa sudza ndipatsa ntawi. Wanji unkandifuna ngatunkadziwa kuti we utandi playa
kochanga mutondilanga asoti magwiriza nazopanga kana kutulukira nsanga suka nandilanga kana dziwa kachikundika chawo dzandilandane katamika paiwe yosanga make now it's trust issues ali yesendinga sanke ndika ntima kusweka wina andigundabe ulondika mate ziphira zionekabe ndeulo sandiyanke jasinonda punzirapo kukondana ndikuswelana ntima ndichisango palibeso zoti ndingakhale nzako ndisataisane nthawi ngati chikondi chathapo
ndinganyadira ineyo madalira iweyo bakululazi zanga mazifira ineyo pano zanthu ena masirira ineyo just cause you change. Wanji ufuna dzuwa likabwera ukufuna ntuzi. Wanji ufuna mvula ikagwa ukudana nematope. Wanji unkandifuna ngatunkadziwa sudza ndipatsa nthawi. Wanji unkandifuna ngatunkadziwa kuti we udzandisiya it's not right, no. Yasanyali kuzimisa ndikundisiya mundima. It's not right, no. Nipasa chembekezo kena kundikundila. Ninganyadira ineo madalira iweo bakululazi zanga mazifira ineo pano zantu ena masirira ineo just cause you change. Wanji ufuna dzuwa likabwera ukufuna ntuzi. Wanji ufuna mvula ikagwa ukudana nematope. Wanji unkandifuna ngatunkadziwa sudza ndipatsa nthawi.